fofo mon bandiraɓe wonɓe no kettini habaruji ɗi sukaɓe ummatore ko studio kalangu yettinta hannden ni asawe sappo e nayyi lewru ut hitaade duuɓegaa ɗiɗi e nogay e go'o nani habaruji ɗinni ɗimin Oumou Oumarou hawtade Abdoul Moumouni Adil Nialli yettinta tomon. A jarama Abdoul Moumouni.
Barka maɗa Oumou. Habaruji ɗi e gaddanɗe hannden sukaɓe ummatore asawe o.
To hannden ni Abdoul Moumouni, hannde lasar habaruji ɗin ni min jahan ɗon Agadez ɗum ɗo min kaltana dow filla hano coɗon enɗan cakka kaɓɓiniɓe e sukaɓe ummatore nonni nonnoon nder yewtere pindinol kando min jahatana université Abdoul Moumouni Diofo to sukaɓe ummatore gaɗi hiro ko inditira soirée nostalgie nonni ɗum ɗo fa hankasen to hantorden min garan dow filla hano fijirdeji pirtol ɓalli. Nonnoon ni Abdoul Moumouni, jeɗɗire wittiine nogay e jeetati yaago woranje e go'o lewru juillet hitaane duuɓi o ɗiɗi e nogay e go'o sukaɓe ummatore ɓe leydi Niger ɓe gaɗi pottal maɓɓe manngal noon ni ɗum dow batu cooɗa kaalen noon cakka maɓɓe heɓiɓɓe leydi Niger gomɓe leyɗe e Yasin.
Noon jaati waɗi Oumou hawrinede e nder ni nder muɗum ko waɗa to ennde ni ɗum waɗani yimɓe ekkintinojo ɗum waɗi ɗum ni fa hannden hiiroji gon e kulle kewɗe goɗon so kettinoɗen ko studio kala ngu waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Sukaɓe ummatorɓe leydi Niger gaɗi oɗo batu ngam heɓa hawrude e sukaɓe ummatore ɓe leydi Niger joɗiɓe leyɗe Yasin ɗum heɓodira barke du kondan e dow kullantareje kewɗe. Mounahi Youssou, goto e tawa ley comité cigliɗo nde hawrinde no fammina en ɗo enda ɓimɓe woni koro batu o enda.
Ɗum tawa kenana e hisabu gaɗaɗo nden mana hawrinde nde woni wadde fedde joɗa kaalen hakkunde sukaɓe ummatore ɓiɓɓe leydi tawaɓe leyɗe Yasin ɓe e ummatore ɓe Niger gam ƴewde ɗume woni saɗorma leydi mawɗo on faddey ɗum heɓane mosala ɓoyoje
e ley warɓe fotti e oɗo batu ni ɓe min jiiɓen endan woɓɓe maɓɓe kay gona no ndaara noyi watta ko joƴƴina gollorde hoore muɗum woɓɓe du konda no ndaara heɓa fam caggal heɓugol baccaloria ɗume hani jomum ya waɗa wa
ɗum hokki kan dabare no gaɗiranmi sigira golleji am e fa hande no ƴamiranmi balla yaade to gomnanti e ley e Yasin kamɓe hollude nimɓe misali lobba.
Ko waɗi garkiki nafder yonki am miɗo miija kono nafan kam nde ni mi heɓi bak miɗo yiɗi ɗo mi faama nde ni janguirde lobbe no goodi.
Ɗo leydi Niger sukaɓe ummatore joɗiɓe leyɗe Yasin jon noon nde powtiri jande waɗi hew maɓɓe fuu no garta nder leydi ndi endan gam batte wadde ballaga muɗum e yaadu yesso naadu kondan ndaara ka endu kondan gollal ngal wawi wadde ngal hoore mum.
Wuro Agadez ni fedde leydi Niger wonde no darani gam hakkeji ɓiɓɓe adama ANDDH noonni waɗi pottal mum manggal ñande asawe ɗum ɗo gam barke ñalane ittanane coɗol enɗan ɗum ɗo ko wattani hano narral heɓo cakka kaɓɓiniɓe he sukaɓe ummatore.
Noon jaati waɗi Oumou miccintinen himɓe duni fa hannden ko to enɗen ni nder amphithéâtre MJC laaya mo Agadez to enɗen noon ɗum waɗi en kettino ko Moussa Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Fedde leydi Niger daranine gam batte yiitugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe wiyetede ANDDH kañum woni ko waɗi ɗum yewtere watte nde du wallankoto ko tawe narral waɗi hakkunde sukaɓe ummatoreɓe endan kañum e haɓɓiniɓe renoɓe himɓeɓe enda yerno maître Mamma Adam secrétaire général ANDDH mo Agadez haaliri.
Ko waɗi min cuɓɓi nde ñalande gam miɗen nana haalaji kewɗi toɓe gaddata mboye taali maɓɓe wiide ko sogueji kawjiɗi filla ndenago ɗi no ɗon torreɓe sanne.
Un danger pour eux.
Kamɓe sukaɓe ummatore warɓe fotti e ñalande nde ɗo ɓe mbi hunnon ko laati naati e taariki sanne Wadel Aboubacar hoorejo Sawara mawɗo sukaɓe ummatore mo commune Agadez.
Donc en ce qui concerne
arko darata ñalowma o enda to sey mi wi'a ko ñalowma taariki no gam himɓe kaluno diran gogaji caka sukaɓe ummatore e sogueji domoɓe leydi ɓe enda min ƴewtinto saɗormaji fuu tawaɗi caka maɓɓe min keɓanaɗi mo
sala
hooreɓe tawaɓe nder région o enda kayendu konda no ƴama ko watta ko tawe yewtere ɗi gaɗe himɓe famtine ɗum woni gollal sogueji haɓɓiniɓe be enda
umu biandu ni fahande der jeddire witine de enda ni fedde sukabe ummatore jangobe to enda ni jande lokotora ku region doso to enda ni be gadi yilaru harko darte ni filla walirde himbe ar nyawtigu
non jatti abdul munday be yilakina ni der community joy di boboy non ni tetnoden mohammed seyni goto der sigilibe hano yilakki
le but de set caravane
ko sabe min gadi yilaru du enden kan woni banno dirde gollobe lokotorore e warobe no nyawto ko watta holare hebo chaka mabbe arande fu min anni yakeno yilade der communiji jetati département Boboy amma gan handen labi di enden tokkatako bawde amindu duuda non fu sey min bi ito min gada communiji joydi hikka sembe hala yilaru amin kan woni ballaka jango jande loktoraku wawi waddude har ko darta fille labi nyawtigu nyaw welabe e nyawuji di rafilabal bawi waddude himbe
to Niger d'ailleurs
Abdul Mumuni en jehan université Abdul Mumuni Diofo don do sokabe ummatore nonni gombe no janga der université oni be gadi batu mabbe batu gudo kan woni hano fijo non ko timborde jande nonni ko hitane hikkade to wakati on doni be gadi hiro mabbe hiro ko be indirtiri nostalgie nonni
non jati wadi ummu sa wiandu ni fa hande batu wada una bien hiro go enden ni sukabe jangobe université Abdul Mumuni be enden ni arande mabbe ni ko ibe gada dum be gadi dum duni fa hande ngam wattude jimiji gadaadi der kitale hitane dubi ujunere ekema jena e la soitati e sappo yaade hitane duubi ujunere ekema jena e la soitati e sappo en ketino ko fesal waddi firtaade ngal fulfulde
kirmo janji sanne nana jimi e bami ellun duubi yabbino di endan kanyi wonno watta do enda himbe kettini de ko sabi ko go hiro wada zaman Allah Abubakar secrétaire kawji do fina tawa université Notre Dame majju
hiro go min gadi ngum gam miccintinde himbe duubi bittidi dundu ni fa hande ko watta ummatore de enda anda der wakkati o enda ni no himbe koltorto warobe to hiro go du fu min yami borno kadule wakkatiji di andan minan janginobe min gadi hiro aranogo den gatti tammude du ko dun yahan yeso
warbe fotte hiro ngo enda be beltake sanne kambe du
mido welto sanne e hiro gadango go gan gollawon woni arandere ko garmi no wadando moy fu woma bomi di wayi
gadal hono o batu hunnon ko hani yettede sanne yerno kambe sigili batu endan be kolleri
umu joni senata der fijoji cionnol balli
nonno Abdul Mumuni day balde didi ni e dillol Messi nonni der fedde Barça e leydi Argentino ko gadani o deki jungu do talkur nyande talat nonni o yahan o gollida der fedde Paris Saint-Germain pa dubi didi nonni chaka mabbe
non jati wadi ummu biandu ni talata sappo lewru uttitane dubi ujuna didi e laso ego denno fedde de enda wattidane wiude ko bi leydi Argentino o enda waran lata der fedde mu
kengani Messi wadi hano ekkitagol mun aranol nonni e jadira e makko be fedde latol bal Paris Saint-Germain nonni dum habaru hokkama sanne dow labi internet e ko nandini tolmadalla jadira be kombino kettini hana habaruji din do habaruji din tinmi seyde lamdo hollimin jango alal min gaddan habaruji ko sokka ummatore min jottinotomo.